Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst this morning. As we greet the listeners at Radio Pulpit, ngegama lika Jesu. Sizofunda lapha uSalm 23. I know ukuthi esikhathini esiningi iSalm besikhuluma recite even nasemacrash. iSalm esirecitayo ngendlela emangalisayo. Kodwa sometimes sirecita nje ngoba isengqondweni, sometimes ayikho nasenhlizweni. Manje ekuseni kwanamhlanje le psalm ithi, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness. For his name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life." Silibonge izwi kaNkulunkulu ekuseni. Now ekuseni kwanamhlanje, we are going to analyze verse by verse ukuthi le psalm inobunzulu obungakanani ezokwenza ukuthi manje mhlawumbe uma sesiqala sikhuleka ngayo o sesikhuluma ngayo sibe nobunzulu bayo ukuthi izwi likaNkulunkulu lona lithini ngale psalm. Manje sibona ibhalwe, this psalm yabhalwa uMalusi, uMalusi ongaDavide. And uDavide njengoba ebhala to the Lord is my shepherd, uyazi kwalusa ukuthi into enjani, uyazi ubunzima okule ehlane. Manje uma athi the Lord is my shepherd, uyazi ukuthi udlula kuphi kuNkulunkulu. Manje ekuseni kwanamhlanje uma sibheka bona lobo bushepherd bakhe, kunezinto ezenzakalayo ukuthi wena as a shepherd ulala nini, as a shepherd uvuka nini, and at the same time kufanele ube umuntu ozaziyo lezi zimvu ozolayo. Manje ekuseni kwanamhlanje uma athi uDavide the Lord is my shepherd, lana sibheke i-relationship yena anayo noNkulunkulu. Ngoba singasho sithi the Lord is my shepherd ngani ngoba yinto esikhule ngayo sikhuluma, but we've got no relationship noNkulunkulu ngokwakhe. That is why uJesu Kristo esibizela kuye ukuthi sizoba ne-relationship naye. Umuntu abaningi bayasonta seke khonza uma ukhuluma ngoJesu athi no ngiyamazi, and at the same time uyamazi kodwa wazi ngaye yena kamazi. There's no relationship naye. Kukhona le scripture uJesu akhuluma ngaso lapha kuMateyu ukuthi esikhathini sokugcina abanye bayothi ngangenza lokho, ngangikhipha amadimoni, ngangenza lokho. Athi uJesu angikwazi ngani ngoba ube busy ukwenza izinto engena relationship nomnikazi wezinto. Manje i-relationship yinto ebalulekile ngoba sikhumbula noMary noMartha. UMary lithizwi wayehlele inyaweni zikaJesu, uMartha ebhizi ngendlela emangalisayo waze wacomplain ukuthi uMary akenzi lutho. Impendulo kaJesu wathi uJesu Kristu myekele ngani ngoba yindawo yena azikhethele yona ukuhlala einyaweni zikaJesu. Manje sometimes we are so busy sithi sibhizi izinto zikaNkulunkulu, but i-relationship yethu naye asinayo. Manje uma sikhuluma ngokuthi umuntu uyasindiswa, asikhulumi ngani nge-religion, sikhuluma nge-relationship. UJesu usibizela kwi-relationship ukuthi sibe nobudlelwane naye nomoya ongcwele. Sikwazi uNkulunkulu in the Garden of Eden wayene relationship no Adam no Eva ebavakashela in the midst of the day, and ithe ngokungena kwesono that relationship yaphuka. There was a distance bengisena nayo lobo budlelwana. Manje ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje into ekwenza ukuthi sibe ne relationship nayo uNkulunkulu is for us ukuthi manje sibe kude nendaba yokuthi sibe masithi si repent. Irepentance isibizela kuNkulunkulu. Uyayibona lona nje leli gama elithi repentance. Ipent it's an house. It's an upper house, a pent. See, I see it a penthouse. Malithi repent, it means go back to that upper house. Go back to that upper house, meaning kuti, go back where you belong. Where we belong, si belonga kuNkulunkulu. Manje, lana uti the Lord is my shepherd. Ngani ngoba ebe nayo relationship noNkulunkulu. That is why ebe kwazi ukuthi as uDavide bangcwele, kukhona into ezinhle obungazifunda kuye. For instance, uDavide, uma ehamba ethunywa ubabakhe ukuthi ayo nikeza abafowabo ukudla, into ayenza uDavide ukuthatha omnye umelusi amcele ukuthi ngicela ungigadele imvuzo zasekhaya. At the same time, makathatha loku kudla ebekuphethela abafowabo, lithi izwi kaNkulunkulu wathi makefika kule battlefield wathatha lezi zinto ayiphathisiwe wayozibambisa somebody. Uma yena eqala econfronta ubani uGoliath, wathatha izinto ebeziphethe azange sishiye nowhere, kodwa waba he was a man of accountability. Ngoba wathatha izimvu wazishiya, waphinda lokho kubanjisiwe wayokushiya nomuntu khona ivesi elikushoyo, and before ayo confront abani uGoliath. Manje sibheke futhi kukhona nelinye chapter futhi in the Bible elikhuluma ngaye uDavide uma esebhekene nokuhlupheka, lithi waka wathatha uma wakhe nobaba wakhe wamisa kwinkosi yamaseMoab ukuthi akungigcinele bona abazali bami, ngisahamba ngibheke ngoba angazi uNkulunkulu ukuthi wenzani ngami, kodwa manje I've got to take care of my parents. Wahamba wabayisa enkosini yaseMoab washiya khona abazali bakhe. Manje we see ukuthi this man, he was a man of accountability, he was the man obene relationship noNkulunkulu. That is why he was able ukuthi uNkulunkulu amfundise izinto angazazi. Manje when we have a relationship naye uNkulunkulu nomoya oyingcwele, there are things as teachers zona ngani ngoba sinobudlelwane naye. Manje makathi the Lord is my shepherd, this is about a relationship. Uthi lana I shall not want. I shall not be in want. Manje uma sibheka le be in want, sithola ukuthi bangcwele ukhuluma ngokuthi angisumuntu wama wants, ngumuntu wama needs. Uyabona I want bangcwele ikwenza ukuthi ube umuntu an impulsive buyer, an impulsive spender. Ufuna into ongazange kusho ukuthi you don't need it but you want it. Ukuthi manje uyithola kuphi, uyithola kanjani? Some people, they're running short of the money in their pocket. Not that they don't have money, but kungendlela ba spend ngayo, they are in impulsive buyers. Manje lana uthi shall not be in want, and at the same time uyazukuthi uNkulunkulu is the supplier of his needs. Ngoba izwi likaNkulunkulu lithi God supplies all of our needs according to his riches in glory through Christ Jesus. Manje angeke abe in want ngani ngoba uNkulunkulu is a supplier. But at the same time naye uyazi ukuthi kudingeka ube in need not in want. Many people bangcwele abanalutho ngoba abantu abangiyafuna, ngiyafuna. Abahlali phansi baplane. Manje lana uthi I shall not be in want. UNkulunkulu, why? Because he's my supplier. He's a supplier of my needs. Manje siyabona uNkulunkulu ukuthi vele unguJehova Jireh, the God our supplier. Manje ekuseni kwanamhlanje asakhuluma athi makes me lie down in green pastures. Manje when you lie down in a green pasture, it's because you are at rest. Uthi uyangenza. He makes me lie. Kusho ukuthi uyamenza. He makes me lie down in green pastures. kushukuthi he comes into rest yile uJesu Kristo asibizele yona Matthew 11:28 ukuthi come to he to me all you are heavy laden I'll give you rest. Namhlanje we may write emathuneni rest in peace. But umuntu ongazange wathola irest kuJesu Kristu esaphila angeke abe nokthula. That is why manje esikhathini esiningi kuba khona abantu bathu kufanele ngenze lokhu mama uthi uyagodola, kufanele ngenze lokhu kumama ulambile. Yebo uma ulifunda lapha ku 2 Corinthians chapter 5 likhuluma ngokugqoka. Siyamgqoka uJesu bangcwele. Ma uyasambathisa. Angeke sikwazi kuhambaze uma uJesu esambathisile. Manje ekuseni kwanamhlanje, makathi he makes me lie down in green pastures. It's because he has come to a place of rest. And this is where God calls us to a place of rest. Njengoba nabanye wa Israel lithizi wathi ngelanga le 7 lithizi kaNkuluNkulu baba wabatshela ukuthi they must come to rest. Manje namhlanje we still argue ngale ndaba ye Saturday, but masibheka izwi kaNkuluNkulu ukuthi uJesus Christ himself he called us into rest. Uma sikuJesu asiphumuli ngelanga elithile, but uma sikuJesu siphumula every day. Kuphinde bangcwele athi he leads me beside quiet waters. He leads me beside quiet waters. Lapho utsho he refreshes me. He refreshes me. UNkulunkulu every day he refreshes us. That is why sithi morning by morning atu Isaiah open my ears to listen to the as the one who's being taught. Every morning lit up in that to Isaiah, at night my soul yearns for you. In the morning my spirit longs for you. We long after God. Why? Because he refreshes us in the morning. That is why not Jeremiah ati the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Why? Because God, he leads us into quiet waters. And izwi kaNkuluNkulu ngokwalo, it's water itself. Lingamanzi lona ngokwalo, liyisinkwa sona ngokwalo. And God refreshes our soul. And he refreshes our soul ngani? Ngokuthi sidle ezwini lakhe, siphuze emanzini ayizwi lakhe. Ushilo uJesu uma uphuza lawo manzi angeke woma naphakade cha. Washo lapha kumfazi omSamaria wathi uma ngunika la manzi mina angeke wome naphakade cha. Manje yizwi kaNkuluNkulu elis refreshayo, he leads me beside quiet waters. Yena ukusho lokho ngoba ngempela waye umalusi eyazi ukuthi khona amanzi uzodlulisa nale uyophuzisa nani nale mfuyo yakhe kulamanzi. UNkulunkulu amlidela kuwo those quiet waters. Manje athi restoreth my soul. A soul is a mind, the will and emotion. The soul is the mind, the will and emotion. When God restores our soul, he restores our mind, he restores our emotion, he restores our thinking, our will, for us to be able to will izinto sifune izinto zakhe. Senze intando yakhe. Makathi restores my soul. Sometimes bangcwele, we are so utwani anxious. Ngesikhathi we are so anxious. But uNkulunkulu uyena othi masesibunzimeni ebuhlungwini, he restores our soul. Meaning that God is able to heal us emotionally. UNkulunkulu uyasihila emotionally. Manje lana athi guides me in the path of righteousness. Bangcwele, without the word of God, nothing can guide us. He guides me in the path of righteousness, but it takes saying, without the word of God, nothing can guide us. Ngoba the word of God is the lamp unto our feet and the light unto our path. And God is the one who guides us, bangcwele. Manje ekuseni kwanamhlanje sisakhuluma ngayo lo Psalm 23 ukuthi uDavide kukhona okuningi akhulume asifundise kona la. Manje uthi for his name's sake, uthi he guides me in the ways of righteousness for his name's sake. Manje ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje konke esikwenzayo konke uNkulunkulu akwenzayo it's not about us but it's for his name's sake uNkulunkulu une purpose yento ethile uma yenzakala noma as guide into the path of righteousness it's not about us but it's une purpose ngathi manje ekuseni kwanamhlanje aphinde athi even though I walk through the valley of the shadow of death Even though I walked through the valley of the shadow of death, manje lapho ukhuluma ngitesting. Ukuthi sometimes we walk in the valley of the shadow of death. Uyabona kwa Israel kuna le valley bangcwele. Le ekwakwenzeka ukuthi no Jesu wadlula kuyo iKidron Valley. IKidron Valley hi valley bangcwele eyenzeka ukuthi mabeyolahlela izinto ezingcolile bazilahlela eKidron Valley iveli babeyisebenzisa ngendlela emangalisayo kwakungasivele kahle ngoba kwakuyiveli lapho babe sacrifice nezithixo manje makathi guys me in the through the valley of the shadow of death ukhuluma ngendaba yeKidron Valley siyabona nalapho kuJohn chapter 18 Uverse 1 wakhona. Lithi leli lizi. Malikhuluma ngoJesu Kristu. Lithi when he had finished praying, Jesus left with his disciple and crossed the Kidron Valley on the other side. There was an olive and Eli's disciple with sent him. Manje kulapho bangcwele Yena and his disciple went uma kuyilanga lani lelalanga lelasapha. Manje he passed through the Kidron Valley. That Kidron Valley bangcwele no Jesu wasidlulela kuyo. Manje lana makathi even though I walk through the valley of the shadow of death, ukhuluma nayo ukuthi uNkulunkulu uyasola ebunzimeni ngoba that valley was not an ordinary valley hi valley leyo kwakufiwa nokufiwa manje siyabona la kuJohane 18 kuverse 1 ukuthi uJesu makaya lapha eyothandaza eGetsemane wathi make suka la isuka khona kwathi ngeke ukuthi ayodlula kuleyo valley ngani ngoba uma ungayifunda even in the ezini kaNkuluNkulu naye uDavide wadlula kuleyo valley and especially uma uyifunda lapha ku Second Chronicle 29 kuverse 15 la egijinyiswa uAbsalom lithi wanyuka that valley wacrossa that valley manje ekuseni kwanamhlanje leli hubo bangcwele uDavide alibhalile la linobunzulu obumangalisayo manje uthi I will fear no evil ma uNkulunkulu bazalane usiprotectile 24:11 uNkulunkulu usiprotectile singaba nama butler proof singaba nama kuthwani ama alarm but let me tell you uma bafuna ukungena bangeni alarm ikhona Uma bafuna ukwengena bangena ama butler proof akhona but we've got to understand ukuthi manje it is God himself os protectile manje sesizovala athi for you are with me lapho ukhuluma ukuthembeka kukaNkulunkulu the faithfulness of God ukuthi uNkulunkulu is always there with us uthi your rod and your staff they comfort me manje I rod and the staff into ayiphatha uMelusi the other one I rod kusimelela kwani komalusi another one I staff sakhona ukulwa nezitha ezihlasela izimvu no I rod bangcwele I decide ukudisciplina uNkulunkulu ngesinye isikhathi uyasidisciplina njengoba naye izwi lisho lapho kuma Hebrew chapter 12 ukuthi abangabakhe uyabadisciplina ukuze akwazi ukudla ukuhlala ebungcweleni naye manje ekuseni kwanamhlanje uthi you prepare a table before me in the presence of my enemies la uJesu uDavide usinikeza ithemba ukuthi uNkulunkulu uyayiprepare itafule before our enemies lapho uthi you anoint my head with oil manje lapho is a consecration uNkulunkulu uyas anointer with oil and sometimes cabangela ukuthi uma isezos anointer us anointer kanjani ngithanda ukuthi manje sesivala bangcwele sibheke umahubo 141 lithi leli lizwi umahubo 141 uthi lana elithi uthi David ngokwakhe, let the righteous man strike me, it is kindness, let him rebuke me, it is an anointing on my head. It is an anointing on my head. My head will not refuse it. Manje siyabona ukuthi ukugcotshwa bangcwele kungendlela ehlukile. Uma si rebuke ngezwi likaNkuluNkulu silivumela uthi uDavide yena lento kuye ifana neoil elentweni ekhandeni lakhe akanayo ukwala. Manje lathi you anoint my head with oil. Uyazi ukuthi there was a time bangcwele yokurebuke and akazange ayale. Uthi my cup overflows. Manje uma sikuNkulunkulu, sikuNkulunkulu weabundance. Uthi Jesu Christo, I've come to give you life and life in abundance. Sesivala ke bangcwele, uthi surely goodness and love will follow me all the days of my life. Manje lezi zinto ziyasilandela bangcwele. Sometimes people are running after the miracle, but let the Bible say the miracles will run after us. And the Bible now it says surely goodness and love will follow me. Eziyasilandela asizilandeli zona zilandela thina uNkulunkulu asenze kahle. We are blessed bangcwele. Some people they go after my blessing bathi hey izani lana sinikeze lokhu nizoba blessed. They go there because they don't understand ukuthi they are blessed ngani ngoba izwi kaNkulunkulu lithi uma ukholwa ungabonanga you are blessed. Siblesekile bangcwele ngegama lika Jesu Christu wase Nazareth. Amen.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion. You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.